Yeah, I go by the new fun love.
Medico. Mungu fundi, yendo kakaumba akakatata. Ona kazuri, kabila gani atakuwa mchaga. Apo apo, akicheka ndona ni maliza ka. Siwezi ficha, na mweka wezi shemeji enu. Oh baby, I do. Oh baby, I love you. Kwako sijiwezi. Yani kama. Yani baby, I do. Oh baby, I love you. Kwako sijiwezi. Yani kama. Fuma baby. Tutenganishe, lakini binadamu hawezi. Mwisho, nishaumizwa sana. Na kama nazishapata mkwezi. Nishalizwa moyo maumivu. Nilitamani hata kunywa sumu. Na moyo wangu ulijenga bifu. Yani kila binadamu nilimhukumu. Oh baby, I do. Oh baby, I love you. Kwako sijiwezi. Yani kama.
Baby.